Zako tufanye shure. Yeah, leo nataka wajue mimi niko na wewe. Wewe, baby it's you the one I love. Baby it's you the one I love. Leo tuweke wazi watone, waso tupenda wakome. Kwanzia leo you're not lonely, you're my baby. Leo tuweke wazi watone, waso tupenda wakome. Kwanzia leo you're not lonely, Leo nile siku na kufisha na shela. Leo na chana na usela. Baby you know me better. Mini bonge na buwana alafu go getter. Yeni kwa kifupi na acha kusizi. Yeni kwanza leo mazi niko busy. Mana mama yenu kashaweka ulinzi. So I'm busy.
Minataka uninogeshe utamwakaranga mdomoni. Nitakupa na kachuriza kwa zizi mtongani. Biriani kwa sele bonge ni bebe. Vingunguti na kiembe mbuzi tuteme. Minataka ni jinadi. Kwako baba ni jinadi. Nipe yote ni jinadi. Minataka ni jinadi.